Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
sakiraɓe heeɗiɓe jam ñalle e moɗo heɗen goni kikiɗe altinere sappo e joyyi lewru juillet hitande 2024 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima silima capanɗe nayyi e joyyi Ousmane Niane Bouɗo kabaruji ɗo Hadjaratou Tarawere to ɓoggui janɗe to hollitingol ɗo jawdi muɗum ƴiwatana ɗo natta caggal han ana wajjibina entreprise fu gonɗo ley Mali dawer gouvernement o nde wona himɓe fo jaɓeni gollirde humanide wotteji ɗum woni autorité indépendante de gestion des élections kañum e baali politique ana gondi hokkidirde hakkillaji ley o wakkati dow kabaru politique leydi ndi ka noon parti politique ŋajo gaji e calake hawrude e ngal kawrital jukkugol capitaine aigle seigneur ɗum woni Amari Traoré haala muɗum ana heewi wattu joni o hakkunde équipe national e FEMA foot fiyoɓe yogaɓe mbi so ɗum ittaka nottako noddago hawrude e piiɗe garoje ɗe yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗo hera studio tamani caggal han gollirde ɗum woni société fu gonɗo ley leydi meɗen ne mbali ni holli tan hoto ittata e wattata jawdi muɗum o kabaru hokkama hokkama hannden ƴiwrude e hunoko hoorejo tribunal commerce Bamako ɗum waɗi ley ko o joddi hattidinde e gollanoɓe koye muɓɓen keɓuɗo hakkillo muɗum yo chambre de commerce et de l'industrie du Mali ka noon sini julaɓe yogaɓe jetti ko hakkillo gouvernement o yogaɓe kañum kay ko jeeli himɓe martini kumpatafon kabaru muɗum ɗon faɓeydor eɗen faam anni ko Mahamman Baba Kunta heɓini en hawrino muɗum do faccitago Mamadou Sama Seku e Houssaine Cissé
humpitinde kala mbawɗe nawtorade fi maɗa nde jeyda e laaɓal golle e jogla moƴƴo laamu no holtiri hoorejo tribunal commerce Bamako e wimadam jara kanku Sankare gulɗo sarewol fandam muɗum yo hadde jiiɓu jawdi e darnade am seɗɗaji tirsiyagal
watti mun ana fawi nokkuji ɗiɗi watti ko usine ŋaji yiɗaji ɗe ka ɓettiki ko gollirdeji gonduɗi moƴƴinede no ɗi kani waɗede noon fu gotum so gollirde gonduɗe moƴƴinede hollita jawdi ko jogi ko ɗum wawa waɗede sakko moƴƴinede na wiye watte ɗereji lumoji ɗi
julaɓe hawruɓe oɗo batu o jetti kabaru muɗum ani ɓeɗo Elhaj Firun e madame Sembara Assitan Keita ka noon ɓeɗo namim siti rafi humpitingol gulɗo sariyawol
sariyaji ɗi état o ɓamino ay hooreɓe ɓe ɗum no ɗum waɗirta ni ɓe jokki miɗon jiiɗi yarude no min pammirta ɓe fadde ɓe gaɗa ɗum kabaruji ɗi kalaka min jaati joni fu andumin ɗum haya minne woni hoore ɓe rewɓe cottoɓe mi waran haalande ɗum yimɓe am ɓe hakke lebbi jetti e ɗum wiide ɓe natta ley mum
andon wiide ɓeydade gollanoɓe ko hemun en no wonno tun dun ardiɓe gollirde leydi ndi humaninde kabaruji ɓiliɗi e jawdi e ley goñaloma totodiral hakkillaji
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andon mba heɓude dow bembe ande ɗe do hella amen facebook kañe compte x batu ana wondi wadde kikiɗa ko o centre international de conférence de Bamako hakkunde gollirde humanide wotteji ɗum woni autorité indépendante de gestion des élections kañum e baali politique fandangal kawrital yo fuɗɗitingol golleji politique darnaɗi ko ɓuri lebbi tati joni ka noon ko yahata baali capanɗe joyyi ɗum parti politique capanɗe joyyi dentuɗi ley fedde ɓe noddiri e coalition signataire du 31 mars jaɓa hawrde o batu hoore maɓɓe kolti wide kana himɓe maɓɓe ɗon sa gollidiɓe maɓɓe uddaɓe kasuɓe uddite eyyi kolti wiide ɓe gartata koyɗe maɓɓe e kabaru politique ko fu sini himmeji maɓɓe ɗi e kuncanaka hoore no kanko hoorejo age holti wiide e jaabu holti wiide kanko o wawata ɗum hunoko makko ɗon gollirde makko nde wawattude hen e koyɗe muɗum dow kabaru e dow kabaru saria hono kabaru e sariyaji humaniɓe saria e hono yagol dawugol avioji fuɗɗitino hanniri hanken ɗo Bamako ɗo en caggal ko ɗum dardi darino balɗe kewɗe joni saabe tiɗal kérosène wattu minuit holtama wiide avioji iwroji nokkuji goɗɗe warde fu gari jottake ɗo Bamako ɗo ɗum woni ko holti wiide aéroport Seynou Modibo Keita no avioji du kanɗe huncaɗo Bamako ɗo yaade leyɗe goɗɗe kañum en du kuncake no hanniri ka noon wattu joni o ana tiiɗi wiide ko ɗon fuɗɗitirino yalla ana fawi dow kabaru e kuɓɓo jam woni ko heɓana heɗum baasi ana woodi hakkunde huminiɓe ballon Mali fiyoɓe ballon équipe national a ɗum wonno no guɓal mangal holliti wiide garata natude gatata koyɗe muɓɓen na ɗum garata notade e sini ardo maɓɓe ɗum woni capitaine Amari Traoré jukkitaka ley lettre ɓe denti ɓe bindi ɓe neldi dow bembe ande ɗe ñande aljumare sappo e ɗiɗi lewru juillet ndu ɓe tindini wiide nde dabare fanda muɗum yo hollitinde eɓe caggal capitaine maɓɓe o mo fédération jukki ley lewru juillet e lewru juin yaɓɓino ndu hedde fema futta wala fuu ko wiita fon dow nde dabre jago bulle ɗe faɓidireɗen faamu keɓɓen sida siduɓe
metti mawɗo matama hakkunde fiyoɓe ballon leydi Mali kay hoore humni kabaru pirde ballon ɗon fédération malienne de football o metti heɓi semme ceggande fédération malienne de foot jukki kanko noddata Amadou Traoré capitaine fiyoɓe ballon leydi Mali liggubal fiyagal ballon leydi Mali ngal ana yaha fiyoɓe yimɓe sappo e seeɗan ko holliti do beeme andeɗen almat ƴaɓɓine sappo ɗiɗi leru jui hitane ujunaje ɗiɗi e noga e nayyi wi kañ en jokkan hoore jomumen ɗon capitaine Amadou Traoré kañ en salton fiide e inde guɓal fiyagal ballon leydi Mali so walani ngol jukkugol hunce ittede capitaine mumen o communiqué yaɗama to yimɓe hew ɓe do beeme andede ɓe holliti le muɗum kamɓe kañ Amadou Traoré ɓe fuɓe neɗɗo gotono asone Amadou Traoré jukkamma fe goto mabɓe fiyata ballon e inde guɓal leydi Mali kasine ɗi woni kabaruji ɗiɓe holliti le communiqué mabɓe on o suka jokalle noddata Amadou Traoré jukkama to fédération malienne de foot ceggano holliti wi kulleji kewɗi ene hassagin e muɗum koɓe wasi heɓude e guɓal leydi Mali ngal ceggal muɗum ɗum hooreɓe fiyoɓe ballon leydi Mali ɗum fiyata dabiriji fuu honen hontirta kiɗalaji ɓe won le muɗum ndi le lewru juin ƴaɓɓino kanko Amadou Traoré o holliti le lettre goto wiɓɓene wonde fiide inde leydi Mali dummuɗi heewi fañol hande ɓe lonkiɓe ɗe jaabi lobbo fuu ko nanata haqqille mabɓe saabe lafi soobe hooreɓe fiyoɓe ballon leydi Mali ceggan immadira amen waɗade fuu hooreɓe fema futta leydi Mali jaabe hollita haqqilleji mumen do o kabaru hooreɓe fema futta holliti fa hannden wikkan endu nani o kabaru ɗo beeme ande nde gafa watti joni talko fuu winnaka to fiyoɓe ballon leydi Mali ko hewtuɓe holliti fiyoɓe ballon leydi Mali saltoɓe fiide e guɓal inde leydi Mali
e wi andinɗo kabaru haro calɗi goto noddirteɗo Souleymane Bobo Tunkara ngulla salogulla jaggo bulle Mali ɗe sini ɓooyi ana wawi wadde kutteji dow jaabuji yaltingol yagol kan 2025 e coupe du monde 2026 omo darta e ɗe gueɗe ɗiɗi jaɓa kaldal yalla o tiɗal ana heɓene jogla keɗe ko wi jeadata mayga do faccitago sita siɗiɓe
go haaɓo waran waddude tiɗal dow l'équipe o so piyoɓe ɓe garta e ko wiko saabi kina fiyoɓe heyɓe nodde gambari équipe national o ɗum ne wawa waɗede saabi en fuu eɗen andi eɗen dartani coupe du monde o kañum coupe d' afrique o gambari niveau mawɗo o en mbawa moƴƴinde équipe keso e lebbi ɗiɗi tati na jonte seeɗa o wakkati eɗen kaja fiyoɓe ɓe asikkanno fiyoɓe ɓe ɗum kaja équipe national o no ɗum worino wallata fey goto wallata piyoɓe ɓe wallata fédération o wallata suudu gondu ɗu haroji terɗe ɗum en mbawa waylitinde o équipe e piyoyoɓe olympique ɓe asikkanno yimɓe woɓɓe mbiratan jonka ɗum wajibino ɗum waran waddude tiɗalla dow équipe leydi mawni ana hani nokkuji ɗiɗi ɗi fuu ɓe kalda haala fédération o kañum piyoɓe ɓe ɓe jooɗo ɓe merda tiɗallaji ko woni hakkude mabɓe haala tan wawi timminde ɗe tiɗallaji
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnole
en darta andude hannden weybak machine le hello min nordita rubrique a vérifion yoɗuma kakol ngol kabaruji kollitaɗi dow ɓeɓe ande ɗe mbawi moɓede ley muɗon faɓidoreɗen faam keɗen sita siɗiɓe
weybak kañum mansin goto ko wawi ƴewtude kulleji kiɗɗi winnaɗi do ɓeeme ande ɗen hone misal page web ɗi e nannal muɗum o moƴƴinama le hitan ujunaji ɗiɗi e goho kulleji fuu ko neɗɗo winni do ɓeeme ande ma hono lugagoji e nannal muɗum o mansin ana wawi yitude ɗum soni tawi ɗi binni ma kulleji ko jommum yeeɗi do beeme ande ana e nokku goto le hello makko ɗum hunde tan honata neɗɗo wawi moɓude kulleji muɗum kiɗɗi e nannal muɗum hono misal helloma ɗo beeme ande nokkuji ɗe winnata ka e kongol ma ɗi e nannal muɗum fo ana wawi moɓede on nokku ɗum hunde tan ko natto saabe moɓutude kulleji neɗɗo waɗade beeme ande pati ɗum majjira ɗum guiddiñande ñalade nde neɗɗo fuɗɗi winnude do hello muɗum beeme ande fa wartata ñolman hannden so heeɓi o machine tan ana wawi hewde ɗi kulleji fuu gollude e o machine keso wona hunde ko tiidi soni a jogui ordinateur tan a joƴƴina hen application ko noddirte wi bak machine hone binni neɗɗo kañ e hello neɗɗo ɗo beeme ande fuu ana wawi joƴƴinde ɗo muɗum firsta neɗɗo ana wowi tosude kulleji yogaji do hello muɗum beeme ande ɗum wawi tewde ɗi kulleji fuu yalla jommu hewtat ɗum saabi nde hunde beeme ande kesere ko noddirte web bak golleji lugotoɓe kulleji ɗo beeme ande ɗen ko noddirte fekcekere gollema en yaafi sanne do ƴewtude kabaruji e nannal muɗum
guiɗirago hakkunde himɓe tattan watti yoga ko milaka ana waɗa saabi metti ana wawi wadde ko ɓuuri hewde fuu a tawan ɗiɗon ɓuuri famrude tatoɓa tawan kañum tan woni e hoore muɗum kutteji heeɗi gatta dow guiɗirago hakkunde himɓe tatton ɗum woni komin kalta haala muɗum le hello mindodirta zoom sirko rokkiya kan sey waɗni en du faccitango Mamadou Samasiku
sikki wala zaman meɗen joni soni hollodiri yimɓe leɗi ɗon jiƴiraɓe en ɓe ɓuran ɓattade dina ay hoorema ɓe jeguitete jaati sato ɗum ɗo yettiɗ allah moɗo to yogaɓe ka enum famni to woɓɓe hono ɗum go wiyede ni dental yimɓe taton kayne laade goto kayne majji e kabaru muɗum ko ɓuuri hewde ɗiɗon ɓuuri ɓattodirde neɗɗo wawi latade sababu giƴira ko hakkude yimɓe tato tan hani jomum wattana hoore muɗum hakkillo saabi juutiniɓe foof an kay a yeguitete jaati hono ɗum hollita ele haalaji bomorankoɓe guitana hollodira guite ka wawa fewi sendude holtide wiide wawilata sababu dental hakkude yimɓe ɗiɗon ka ana tiiɗi candaɓe hunde forronde jaati alhaali momin goni e muɗum o sato latade guiɗoma ɓuura ɓattade mo kuliɗama o nden fuɗɗata kiram cikitali e ko nande muɗum fa hunde gasata kasen hakkude moɗon yo alhaali mo heewi yiyede hakkude surbaɓe ma rewɓe ka andon no guiyira ku hakkika kay wona feewi banggal alkadara yo ɓuuri foof banggal alhaali giggol ngol
sakiraɓe ɗo kadude e kabaruji ɗi kikiɗa ko ka andon ngal journal e magazine ngaro jukkininde o fuɗo mba hewde ɗum sini on noddi saravisi kuna foni 37 321 holtinde on wiide ɗon mere mere noon ka andon wiide kana tawre ɗon fanɗi fo ɓuuɗi noga e tan ka crédit ley téléphone moɗon kedde heɗat ɗo e seeɗa yewtere nde waran jukkininde
saraɓe babbiraɓe e inniraɓe oɗo ɓataki onon woodani
oɗon kaani jogaade hakkille martingol kumpa wargol aduna suka moɗo suka moɗo ana haani jogaade talkuru jibinirdu
martinde kumpa jibbingol suka moɗon yo huunde mawne no yo golle du ɓinguyliɗan kaako
martingol kumpa wargol aduna suka moɗo yo hakke makko arande sabi iɗum uɗitanamo damuɗe kewɗe
soni suka wala talkuru jibbingol suka o jattake e ley sariya leydi
talkuru jibinirdu ana heɓe mere mere to meri to
soni so saraɓe martinay kumpa jibbingol suka muɗum en ana haɗa suka o nadde lekkoy e wattuji garoji
so saraɓe martinay kumpa wargol aduna suka o wawa hude heƴoji cellal o heɓata ɗu moƴƴereji kewɗi
ande wiide saraɓe heɓuɗo ɗerewol jibbingol suka moɗon ana heɓire e wattu lewru wotoru
so o wattu welnima on jaan yeeso sariya ɗiɗum wawi ɓande wakkatuji kewɗi ittugol buuɗi ɗum ana wawi tawede hen
martinde kumpa jibbinde suka muɗum yo ɓeydande mo laawi kewɗi e gurnam makko
ɗum ɓataki direction national de l'état civil dow golidal UNICEF
paabidirɗo jawdi agence italienne pour la coopération au développement
tiɗallaji keɓeteɗi dow laawi hakkunde leydi ɗum woni komin kalta haala muɗum kikiɗa ko o leydi nde e yewtere nde kalifa koyta waɗni en yoroso liɓaleri leydi mali ndi ƴaɓɓorade ñame fa yettade waggadugu yimɓe hewɓe kolitiwiide ana kooley e kolitiwiide ɗum latto sababu fa tiɗallaji keɓeteɗi dow laawi ɗi keɓene jogola ley lefol AS ngol
sono a immike ñame anda tiɗalla mawɗo tan woodi yeeso ma nde mila wiide ɗum foftima joni kay dental AS latto sababu ɓute yotelaji ɗi yimɓe ga jaa e gara tawa caɗele wala hen fa hande kalisno langa e juuɗo yimɓe le keeri ɗi yila amen yo ɗum foftima ne jowi jikki amen dow kanankoɓe
tiɗallaji keɓeteɗi dow laawi ana keewi ɗe julaaɓe keɓata dow laawi hakkunde mali burkina e niger yimɓe ɗe nokkuji kolitiwiɗe ana keppi gollidal fuɗɗa e hakkunde leydi AS yalla ɗi tiɗallaji ana keɓene jogala keɗe ɗi seeda fooji ƴiwrininɗen sigaso e gaawo
mi sooda hen kadle to burkina worde yeeyido ɗi ley mali caɗele kewɗo kay minen jogui ne mila wiide ngalɗo dental latto sababu timminde ɗum foof enen kulipaɗum lato haala ɓolo yila amen yo hokkasen yawra le yuftere yo hakkika hakkunde bamako ñame e waga
ya haalaji goni hakkillo du Albert Maiga fa radio fedde coordination des associations de commerçants détaillants du Mali ana hoyɗo fuɗɗugol ngal gollidal hakkunde ɗe leyɗe tati
ɗum ɗon hollita kuyam soni leyɗe tati kay denti yo yalla heɓude newmuya e le gollidal min jowi jikki amen du dow AS banggal muɗum
walde conseil malien de transporteur routier ana jogui gikkelobo dow ɓuutugol tiɗallaji keɓeteɗi dow laawi hakkunde ɗe leyɗe fay e tawede kanko yaadu makko heewa dow ɗi laawi Ali Boukoum jokko ɗiɗoba conseil malien de transporteur
routier
kabaru transport hakkunde mali e leyɗe AS ɗe tekkali sanne min mila wiide dental AS latto sababu ɗum foof heɓa lawol tawati ala foof jaaka e ley leyɗe tati ɗe min mila wiide le sariyaji ɗi ɓamata ɗi latto sababu ɓuytude tiyallaji ɗi ma timmide ɗum jaate
tracasserie
kanon balan jakite andindo kabaru politika ko jangino université e hakilo mudon go habo wana yafugo sabi kabaru mudon wana ko yafi
il est très difficile que
antidi jati di do telaji do lawidi timmani en bangal anyaji hakunde lede birki ingulo jankapu latade musallobbo de kulle de bamata ke fe bangal anya kanoko deno milay fi di do telaji di timma sabi anya dental lede
o momin landi holi tivide kanata fon dawbe pamine honobe kani jogarade ko mabbe sinibe jiwi le leedi AS yaade leedi gondi o litidu dabreji goddi bawdi wadde fati dalaji dawbe di buito
que les uns et les autres
yimbele pedro mbirki latobe be leedi lobbube nono ko non dun bangal haybugol yawaraji di an hani numero ngaji totte jama o be bawta nodude suni taiki kabarun jibu gollobe gonbe le keridi
de frontiere
ali bokum jokkodi do conseil malien de transporteur routier anadarte kanan kobe de leedi pama dabreji bawdi nafude himbe de leedi fu
mo fréquentation c'est
yawaraji amen ko buri hewde yo akunde amen e leedi sidawde dulla fitelaji di domi min bangal assurance sidaw e cartal transport sidaw no lati fukam ni tiagal kana ko be tayuri be ndabare kulli dal hakunde AS e sidaw le newam wala gori
timugol tidalaji kebeteedi do lawi yo kabaru lobbo de leedi sabi nangugul kalisiji e juude himbe no walda e sariya tidalaji mudon ana keddi hakunde di lawi wonno ko himbe hewbe taykiti.